Ngizothandaza ukubuyisa unginike impilo ngoba lana kusempini lana kusempini we mdali tela unginike imali eningi 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 ngizothandaza ukubuyisa unginike impilo ngoba lana kusempini lana kusempini tela imali ngeze nami ngithandwe ngane Muspele jabulisa umndeni wami 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 emina ingakho bazothwala sengiphetha mamita 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 bazosaba bethu soyile male ningi 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 ningi
Spell it, travel is on the normal way.